Agnes.
Najua ungependa kuonjeshwa. Ukitaka tunaweza tukuenda kule nyuma ya tent ni kuonyeshe event na itakuwa minawe tukicheza wenyewe.
Nikirombosa, rombosa, baby come closer. Usiwe na haya nitafute utakosa. Rombosa, rombosa, baby come closer. Usiwe na haya nitafute utakosa. Nikirombosa, rombosa, baby come closer. Usiwe na haya nitafute utakosa. Rombosa, rombosa, baby come closer.
Na kama unauma nkesi bada ye
Mishtake uki trip trip down for me. Ata kama uko tipsy si worry. Cause we only having fun tonight. Let me show you how to put it down down for a girl.
Nikiwa mbosa, rombosa, baby come closer. Usiwe na haya nitafute utakosa. Rombosa, rombosa, baby come closer. Usiwe na haya nitafute utakosa. Rombosa, rombosa, baby come closer. Usiwe na haya nitafute utakosa. Rombosa, rombosa, baby come closer. Usiwe na haya nitafute utakosa.
Mr. Man, can I make you mine for the night? I know you've been trying to catch a wine. And I see you from the side of my eye. Mini na siri ya watu wawili basi ndo Jomi ni kusho. Niko na udam dam uta let go. You'll want some more. Before you know, you will be losing control. You're asking for more. Najua ungependa kuonjeshwa. Ukitaka tunaweza tukuenda kule nyuma ya tent ni kuonyeshe event. Na itakuwa minawe tukicheza wenyewe.
Nikirombosa, rombosa, baby come closer. Usiwe na haya nitafute utakosa. Rombosa, rombosa, baby come closer. Usiwe na haya nitafute utakosa. Nikirombosa, rombosa, baby come closer. Usiwe na haya nitafute utakosa.